dá os passos.
E mais só.
Safari ya mapenzi nilianza na wengi, mara chache kubatika, wendo ulinibadilisha. Jazi lilipotea nanga, aipo kitumbua kwa mchanga, mashogazo walikuchamba, ulisimama nami sambamba. Uto thamani ubinadamu, ukuwadaika na mahali. Nililia sana na mola wangu, atika kupata wewe. Baby, wendo yule yule toka enzi zile, nilie kuona kwenye TV kule. Kila lisa, kila dakika kuwaza haya. Baby, wendo yule yule toka enzi zile, nilie kuona kwenye TV kule. Kila lisa, kila dakika kuwaza haya. Sonani, nakungoja basi tunane. Tunane, nimekumiss basi tunane. Tunane, nakungoja basi tunane. Tunane, nimekumiss basi tunane. Salama kwangu mimi, we ukishiba nafuata mimi. Mwili mmoja tuleamini, hadi milele sije kuzini. Una nafasi kubwa sana, nichunge nisije zama. Nilisha sukumwa nyuma dia, ndo maana niko hapa kusubiria. Iwe bajaji boda boda, fanya ima cha uoga. Wakimwaga ugali mwaga mboga, chunga mapenzi usije ya koroga. Baby, wendo yule yule toka enzi zile, nilie kuona kwenye TV kule. Kila lisa, kila dakika kuwaza haya. Baby, wendo yule yule toka enzi zile, nilie kuona kwenye TV kule. Kila lisa, kila dakika kuwaza haya. Tunane, nakungoja basi tunane. Tunane,
tunane mama, nimekumisi sana.
Tunane,
tunane mama,
nakungoja
sana.
Tunane,
tunane,
nimekumisi
sana.
Records.